Juga eka tayo masay.
Ha! Woo! Jumpers Club! Oh, boom! Yeah, yeah, come on! Nibeba tunavigo rumsi kuwa sikidogo wala tugopi vitisho vya kumok na minda store. You know about this, the worst and gonka drip this. Ukadio gripi so kata kutita uswazli is. Ata sema kilo na chujua kusisi jo wejo vua. Nesikani kama kwa ndi juwela hizi vich. Anasede kura runi vigum sana wako shina na sina. Kena chifano atafiki riba bom. You know me? Baja masha nigia mauti kwa zruti. Dazo pigia natiklisha zedia digia kachi wakachi. Numadigia lefiko machizi. Wama river special mani rizi. Reasons na forward kwa wazinga. Sometimes with vita vina kamtam kwa na igwam. Kalu madubam. That's true. I swear in this we do. Tapta kufisia mtu uwa ta shhh. So tushita mwantu.
Boko zani uwambo ila. Shazwa la uwama ila. Sija kushina na kifo ila. Isi watu na bana mnu.
Wako wano bonga mtela. Swe mkosa yosu na mwache jia. Nako wano tesha baka. Tuwa kjiji na kufu na jia. Kema chuma mchanga nyiko. Tuna ask where liza mshiko. Lile lol forward was jua. Na nifanya kile mnichomua. That's true, I swear in this I do. Tafuzi ya kufisi ya mwato uu wata shhh. Satish number one two. Asaro hoja makuma katatu wa saka do. Jam squad mizedi ya mwona. Tuwazi kujinyuma tunedena mapambano. Kuwa shingo mguwa raw. Skiza bro macho kune dona. Makula is mixed so stay home. Na ipuka bomb kama charm na doom. Na mshadu lika kone fiti. Pusha chavusha city. Next beat we kaki biti. No riti riti skiza mtiti. Shiti jua shiti bam. Na spiti ukwa piti nam. Jeza mkusiweke jam. Mafungu reziki fam. Mwede kwa moja iskaz midili. Chepi oji baki man's really. Moja uwavuai bili. Boku china kutuliza kili. Pampa nipaka mwisho mrule. Nchana paka kusuki shukuli. Kaba paka kifool. Ka red boost wa nyama kufool. Sawa sawa. Yeah. Kula ule ata ukinawa. Bam. Almando msumbufu. Yeah. House man.